Kanduka, Sako Management, Julius Kisangani, Uweka Ngena. Borderline wangeni kubon 7, wa feeling kwa vedano mani heaven. Makari tole bebe the fake not fine. Geto makaran wanga meet enjoy wine. Anyura mabesha meet nyoba nyoba. The video arakeli jalma nyoba meet nyoba nyoba. Juma polu weko mingi para enjoy wileba. Malandu kumachol muje kufako kumupeko cheke kazuga wileba. Mumidu kanjoy kwa nato jen. Bebor kuda jen. Manambo kuda jare mami ku iregen. Makasende kwa so wade kwa kwa imwandu deni. Kaniki wadeni Mbabela Ro MC Mab Mba Fresh.
Rush for Rabi.
Onde yo you go? Karanga yu weka ngena. Weka na weka ngena. Weka na karanga yu weka joina. Weka na weka joina. Weka na karanga yu weka ngena. Weka na weka ngena. Weka na karanga yu weka joina. Fenenda vadusu tude chupa pavu. Kukuwa tulawa biasi biwavu. Biwavu tepo full. Tuvimbanga chufunga jevu kuna wakadwe. Vuga vum 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 vum. Kademu kafubika vuga moto kampavu. Fetuli murako finisureli wawavu. Ngoli na muvera ko mazima wavu. Baku mugene tumeketeko kumasafu. Tupale tuchakale tuli mazima wavu. Zike gauna pope wagia wagia. Gauna demu raru raru. Vijana funja karanga nyuwe kangena. Wekana weka ngena. Wekana karanga yu weka joina. Wekana weka joina. Wekana karanga yu weka ngena. Wekana weka ngena. Wekana karanga yu weka joina. Wekana weka joina. Wekana kemi ya chupa no chupa mikongo no. Juma chamu bendo cha ikorido machake koki giyoku no no. Makawa mandiba wa kwetwe bakano. Umazikongo wanjeke wabakano wabakano. Baby in makuta koi nobody can say no. Amite joy kwa junena paka ichano. Ikumo perikeno wanwa ngono mwayokano. Irifti vale kama bilma besho neyokano. Waye kumwa joy kwa sembera kwa wadoleka kukwate kwa vera kumbi wano. Sente zali lando wani vya kumulira no. Ndimulo ningamba nje sako sako.